ngā take o te taitokeru.
E ngā mana, e ngā reo huri noa tēnā koutou katoa, nau mai tautimai ki e nei kawenga pūrongo o te haora. Atu i te whare kōrero o te hiku o te ika ko ngā take o te tai tokerau e haere ake nei. He mea tautoko e nei kōrero e wātea me te māngai pāho. Kia tahuri ake ki ngā kaupapa matua mo tēnei haora, a ngā rangi kei te heke mai ka whanake ai tētahi hui a hāpuri ki roto o Kirikiri. E pā ana ki te anamata o te hiakai, a kāinga ora te whakatūrea i tētahi papakāinga i Kirikiri. Hei tauna ki ake i ngā kōrero, e hau mai nei he ua hū Kirikiri anō mo te tāi tokerau. He tūpatotanga kua puta i ngā ringa a Met Service mo te rangi. He hui te haere ake nei, hea whakatau i te tau tohe i Waenga Nui i te hāpore o Kirikiri me te mana whenua o ngā tirehia i te hia kai kia whakature ake i tētahi papa kāinga i raro i te maru o kāinga ora. He ai ki ngā kōrero a Shane Jones e rua ngā tahataha ki tēnei tau tohe. Ko ia ko te hunga i hihia kia whakature a i ēnei whare mō te hunga e noho rawa koreana, e noho whare koreana me te hunga katau mai mō ngā take mahi. I tērā atutaha o te taiapa ko te hunga e kore nei e hihia te kitea i e nei momo ki tēnei takiwā. Hanei ngā kōrero a Shane Jones.
Te hanga aputa o te rātaku whakapai kei te akutanga o te nua o te tolurau tangata ahako. Ahako apene i tāu e kōrero neki ko tata ki te wahangaro te tata ko tau mai te hōtoke.
Ai.
E rua wahanga kei tēnei tohe, kei etahi tāngata, me ana rātou, me akatū e wale, kia whiwhi moi ngai, kia whiwhi piri ngai, ngā hoana o rakau rātou wale. Ka mutu te rātou taha, me ana rātou kawara rātou, e mea kia pēnei rawa, te mātaturu o te tangata, e noho ana i roto i te whenua ko tahi. Ai kia me toho toho haere,
heri.
Ai, mea ka marara haere.
Ai, ai.
He pare ki kō, he whare ki kō, he whare ki kō. Ki te waihokia, eke atu ki te kotahi rau, rima tekau tangata kei te tei wai kotahi nahi anō, he piki raru ka haere.
Engarangi kua taha ke nei kua patua kinotia e te tai tokerau i ngā uahu Kirikiri. He oi anō kua whakarewa hea, he tūpatotanga hou kei ngā ringa a Med Service. I te rā nei ka whakatārewa tia te tūpatotanga mai te whetū karaka i te ata tairawa ki te whetū karaka i te pō o te tūrei te iwa o mai. E ai ki ngā kōrero kataia te heke pau te kaha te ua neke atu i te whā te kau miromita i a te haura. Ka mutu he tūpatotanga hoki mo te āwha. Ko ia pū ngā kawenga kōrero e pāna ki te huarere, mo e tahi atu pakire hua tēnā whakapā atu kia Med Service i Rakati Com mo ngā kupu kōrero hou.
Tēnā te tai nokera.
Nā kātia kērā e hoa mā kuia pūnga kawenga taipito kōrero o te haora. Atu i te whare pāho o te hiku o te ika ko ngā take o te tai tokerau ēnei. Ko te Ewhini Popata hau e mihia tuana, hei ko nā mai, kia matāra mai.
Anō reire te motu, mā wāte, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko
nā te mā. Hei pāho.